Mabaphila abantu, mabaphila abantu. Asifunde ukubambisana, asifunde ukuncedisana. Mabaphila abantu, mabaphila abantu. Nkosi sicela ukukhanye kusuku bomnyama.
Sebeshaya ama-drill bafuna ukusigora. Ngiphantsha kanzima ngafunga ngisigora. Makushisa nebhithi ya-participate. Phuma underground ngi-participate. Khanyisa iqebu bashisa inkantini. Hey, sekunama-highlight to you. Mabaza oversize like a graduation gown. W on my name umele ukuthi wekunation. Bangisika izandla ekhaya bangithathela ama-decision. Engrepha ngidla chocolate, this is a bar session. Ngishaya ngento ethule dula kuphi psychologist. Bafana ngibeast. Namba namba kule game ngizodlala. Nyaka nyaka kule game ngizodlala. Junior wenkabu bashiya bekhala. Shwele. Hey. 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 Hey.
Mabaphila abantu, mabaphila abantu. Asifunde ukubambisana, asifunde ukuncedisana. Mabaphila abantu, mabaphila abantu. Nkosi sicela ukukhanye kusuku bomnyama. Long live my brother, long live my sister. I wanna see y'all winning, funa ukubona nipopa. Impilo ayikho lula, kodwa singayinqoba. Nkosi sicela amandla, Nkosi sicela amandla. TRK.